Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti olukiiko olukulembera enteekateeka ya Parish Development Model lwakuddamu okwetegereza enteekateeka eno gavumenti yateekawo okulaakulanya bannansi ng'eyita ku mitendera egy'emiruka okulaba nga buli maka gaweebwa ensimbi okusinziira ku bakyala omwami baalina oluvannyuma lw'okukizuula nti abasajja beeyongedde okuwasa abakyala abasukkamu omu. Pulezidenti Museveni abadde ku mukolo ogw'okusibulula abayisiraamu e Lugogo nga gwategekeddwa woofiisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM nga ekulemberwa Hajjat Adija Namyalo wamu n'okugulawo kampuni ya Insua eya Tamene Insurance Uganda Limited etambulizibwa ku mateeka ga Sharia.
Nakibagamba ba PDM nti bwe mba mbala maka musinziira ku mukyala kyembala nti kubanga musiraamu alina abakazi babiri nti amaka gamu sikyabwenkanyi kiba kikulu nti buli mukyala bamutwale ng'oluggya olulwe mushadisikasi tugenda kukyogerako mu PDM bakitegeere bamanye nti matrilinio kubanga bwekiteeka ku patrilinio abakyala bagenda kubonabona n'abaana kubanga omukyala azadde abaana bana bataano mukaaga munaana katumuyambe agende mu maaso.
Asenkulu ekitongole ekirungamya emirimu gya Insua mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority Haji Ibrahim Rubega Kadunabbi asabye pulezidenti okukola ekisoboka okulaba nga buli munnayuganda afuna Insua ebyobulamu.
Ugandans are requesting that you prioritize the implementation of national health insurance scheme which is now at cabinet level. Implementing the national health insurance scheme will boost access to affordable health care services and will also protect Ugandans from unexpected high